music at MajorHighlight.com.
Ndibai, anyi na-ewetara unu ofu egwu anyị igede. Igede bụ egwu omenala anyị, egwu ndị bụ ọgaranya, egwu ndị chiri echichi, egwu ndị gburu efi. Igede bụ ejebe onye ụbịam. Ka anyị nekene nụ ife niile ekesiri n'elu ụwa a, fancha dị gbado n'iche n'iche, okele igwe kean, okele efife kee anyasị, okele oji kee ọcha, kee mma kee njọ, ọbịazị ike mmadụ oke nwoke kee nwaanyị. Ma n'ime mmadụ niile a, enwelu mma nwee njọ. Ya bụ onye mejọ ya egwu n'ya, maka na o nweziri omume nke dị mma.
Chicken on the wall, well, no moment of all.
chikelo no wa mwezo no mumena po Wenyo buna kinu wa mwekwelo mumena po Wenyo buna chikelo no wa mwekwelo mumena po Omu menke di mwano, omu menke di njo Yebuna tupi kutonyo, kuna nyo chako domwe Makanife di posa, piazi kukuse Pose mwaku, muse mwaku Ife medebelu nuwabu, no mife jidofo na kao O mife jidofo na kao Nkonye dilia wo 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 wo
More music at MightyHighLife.com.